rover atushikwa na vision pants ku take off kitu cha kipamoja wawili kama soja tushavuka maborda sum kwetu walk kama Romeo na Juliet beki hazikabi nimetaradadi mabu umenifanya nitulie umenifika taji full charge mavumba kwanza kwa simponi na kukamatia kitandani diko ninajisevia para perito weka mara mia mwaga mapiko ukilialia utamu wa penzi sukari asari hatari
so, niko hapa moyo nimotuliza sio sarafu ile ni upendo umenikimbiza mbio mbio oh baby
kuigiza bish changamoto tunadunduliza tumepita msoto nao tunakimbiza totori toto bata tuende Ibiza nuru yako yangazapo kwangu ishara ya uzima watafute dunia nzima kukuzidia kuna ndo wa past weka present when the vice mean the president good kwenye industry good kwenye price ownership umatata kalina wendo wangu kinasha Carolina ukinechinta dakta Sarafina njo tucheze chakacha na nanina utamu wa penzi sukari asari hatari
so, niko hapa moyo nimotuliza sio sarafu ile ni upendo umenikimbiza